grenadier.
Kuru kushukara kasha kuru kukungung Bendi lako lime niko mika kutu Nimenishika nina sema tumasudu Karibi ya chaptuno nipige mamutu Zungushie wandon, zungushie wa Takanyena wandon, takanyaraga
Chibobo wangu, mhodari wangu Chibobo wangu, mhodari wangu Siwezi kukatana kupenda na bado na amini Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza Umefitro yangu bado inakuwaza Kukutext banda ndole kuwa ni mablanda Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda Ulinipenda mi, ata kulika jana Ata ulize mi, siwezi kukukana Ulinipenda vile toki manga chapodondo Wakati sinadoni kibishana na kamongo Tony ukipita na maboy, wana dance Nazidi kuwa lenda ndo iweze kuwa pain Siwezi kukupima we siyo mama pima Itabidi ni kubebe tuka begani Siwezi kukupima we siyo mama pima Itabidi ni kubebe tuka begani
Kuru kushukara kasha kuru kukungung Bendi lako lime niko mika kudu Nimenishika nina sema tumasudu Karibi ya chaptuno nipige mamutu Zungushie wandon, zungushie wa Takanyena wandon, takanyaraga
I want you boy, with the ghetto loving It's my dear that you say you be wanting Nitakenye Oh no, I don't need a You say that you wanting my body Tonight you are touching my body In return I be bouncing my body Squeezing my body, calling me honey You say that you wanting my body Tonight you are touching my body In return I be bouncing my body Squeezing my body, calling me honey
Nika holy holy, toto nika holy Nika doli doli, toto nika doli Nime cheesy with your love, sijiwezi Niko stendi kulipoti juu ya wizi Moyo wangu ukangawa na mizizi Penzi langu ukalipa na mandazi Kedi night ni kupenda tukichizi Kukufota-fota tu kama mbuzi Vako zako sweet baby za ningora Kuna venye wacha chisha kakangora Ukifika kwenye club wanarora
Kuru kushukara kasha kuru kukungung Penzi lako lime niko mika kudu Nimenishika nina sema tumasudu Karibi ya chaptuno nipige mamutu Zungushie wandon, zungushie wa Takanyena wandon, takanyaraga
My baby girl nombo sikate tenze Last word kukushoni yati niko stenze Ata nimeomba afande menze Nyimateso ukutu nangangana Kupenda hata hatu kubishana Mbona uende hata tukulimana Raho yangu ime kukwachu But me don't takuwa wako warachu
Kuru kushukara kasha kuru kukungung Bendi lako lime niko mika kudu Nimenishika nina sema tumasudu Karibi ya chaptuno nipige mamutu Zungushie wandon, zungushie wa Takanyena wandon, takanyaraga
Chibobo wangu